nita make it. Mina jua nita make it. Niko nawe nita make it. Mina jua nita make it. Mina bounce to mita nita make it. Mina jua nita make it. From the town to the best nita make it. Mina jua nita make it. Kiwa nawe nani Yesu nita make it. Maisha ni Mungu bwana nita make it. This time you're around nita make it. Mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Kila time mina jua nita make it. From the first to the last day, umekuwa God ukinipa first aid. Mini songe nisimame kwa koni stay. Mini make it to the top steam ni clay. Yeah, I'm a vessel of your honor. Nikusifu hadi watu wanapona. Watu wote na vipofu wanaona. Mini jue njia zako na waonya. Yeah, still gonna make it. Niki dance mina wacheki. Wakikas mina trust na sicheki. Niki get all the best na makeki. Yeah, you are a good God. Hakuna kama we wanna miss them. You bless to the best and you pass test. Ukibak una back to na ring bell. Yeah, mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Kila time mina jua nita make it. 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 Kila time mina jua nita make it. Yeah, it's time for a holiday. Nikisonga mina jua it's a money day. Wakile mina say it's a party day. This day, that day, hardy dying day. God, God, you're my best one. Wani love hardy niki niki mess one. No niki mess all time, wani love once. When you died on the cross, uli sema done. Yeah, you're a good God. Hakuna kama we wanna miss tell. You bless to the best and you pass test. Ukibak una back to na ring bell. Yeah. Mina jua nita make it. Ah, nita make it. Yeah. Mina jua nita make it. Niko nawe nita make it. Yeah. Mina jua nita make it. Mina bounce to mita nita make it. Mina jua nita make it. From the town to the best nita make it. Mina jua nita make it. Kiwa nawe nani Yesu nita make it. Maisha ni Mungu bwana nita make it. This time you're around nita make it. Mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Mina jua nita make it. Kila time mina jua nita make it.